Ameshachoshwa na kulizwa na mapenzi hayaamini tena. Ameipoteza furaha na wanadamu pokea wanajema. Hey, usema ni pretend siwezi. Migwago nimefall in love. Tujenge wote mji mwema mapenzi. I wanna give you good good love. Kuficha ficha nimeshindwa siwezi. I really want you be my love. I need your time and attention to show you the real meaning of love, love. Nafasi ukinipa, utanenepa. Na mini mima penzi nataongea. Tena naweka na nuta, mabeki na shusha. I really wanna love you. Oh baby, oh baby. Oh baby, oh baby. Oh baby, oh baby. Ila imanishi nitakuliza mwaya. Kila mwanadamu na uwaka zake. Usijewaza kujalipiza. Ukanitesa siye natia mwaya. Kila mwanadamu mapungufu yake. Kivipi ni kuinjua ina kukuna toi. Eti nijeze na hisia zako wewe. Mikwago zina mpango wa kando. Ninachotaka ni mapenzi. I know you don't believe in love, in love, in love. I go make you believe in love, in love, enough. Oh, I swear, nafasi ukinipa, utanenepa. Kamini mi mapenzi ndataongea. Tena naweka na nuta, mabeki na shusha. I really wanna.